mfano wako, sipati mfano wako. Nitafute, nitafute, hata nende Mexico, hata nende Mexico. hata kheri kwa Kayo ni pa